Black Market Records.
Wanda Gasaya. See, you know I do balance. See,
Baba, I see angel. Baba, I got visa.
Yeah, woman, girl, let yeah, you get that to woman.
To woman,
are you sweeter than anybody? To for the bands I could don't say.
Yeah,
you are too sweeter than your neighbors. I could win a lonzi. Nasema wanda wa Uganda, Uganda. Stolechi. Zilongu tuwada kulambula.
Mom baby, bimeza kute. Nashimye wacho weed kwanda. Bimeza kute. Nikundi na uwe wachi kwanda.
Tatuli na kukenda bulaya. Tatuli na kulambula mawangai.
Katwiku mire iri kwanda. Singa unga kuja kure.
Tatuli na
Imana yaguhaye umugisha kana kijikoni wacu umba ilovu niga kondoreka kwijana uruonje na uzove mwanga mwakujane you girl why don't you see this love is mine you girl why don't you see this love is mine.
Nasima wanda wa Uganda, Uganda.
Storage.
Zinongu tuwada kulambula.
Mom baby, bimeze kute. Nashimye wacho weed kwanda. Bimeze kute. Nikundi na uwe wachi kwanda.
Tatuli na kukenda bulaya. Tatuli na kulambula mawangai.
Katwiku mire iri kwanda. Singa unga kuja kure.
Tatuli na Mwanda Gasaya. See, you know how to balance.
Mwala isi yanje. Uri dobize chanje.
Mwanda galanga ni mutu mwa wansi. You know how to balance.
Mwala isi yanje. Mwala itabize chanje.
Tatulina mukenda bulaya. Tatulina kulambula mawangai.
Katwiku mire